Yeah, I'm a C. Wolf run Chicago. Niko mbioni kila siku kutafuta, bado sijapata, sijachoka kuchakura. Hope kali na machizi mitaani, toka uchangani ama si niko gangari. Ewe Mola unajua unachopanga, giza limetanda kila siku tunawanda. Maisha kubambanya tunaishi kwa vibanda, dream zetu za wanyama kwenye game ya maisha. Lazima tuwe imara, kama leo haijalipa kesho utalipwa. Mdosi akileta noma mitaani ataalishwa, japo usipate nyingi siko siku toa zaka. Mitaani mtopani impact niko na zaka, Mr. Producer nipe beat big bomba. Believe me tutafika to the top kama nyota. Sister Du na mabraza, lazima tuwe strong kwa maisha. Hakuna kubabaika tuishiki go gera, pamoja kango jera kakuna kungozera. Hinde sikubali kwa chunyuma, sikubali kwa chunyuma.
So love it, love me. So love it, love me. Love it, love me.
No pretending to be someone else, me. No pretending to be someone else, me.
No pretending to be someone else, me. No pretending to be someone else, me. Let's be free.
Dico.
Yeah.
On toes, no flows, niti flow. Hands of time, huu ndio wakati. Niko high, alafu nijirushe kutoka low flow. Guys, she's low vigeti. Ndio watewa smile, kai ule utewa ile promo ya majani. Literary, niko majani. Ile poti ya juu kitupoa, jumejiami. Sai mambo, barabara, juu iliwe kwa lami. Tea ustake jua, Ferrari. Sikitambo tu ma Ferrari. Ndio nitoke point A to B. Walitabiri manabi, sindio ile bushi wake. Yani mi, mziki. Mika wao nitonga kwa dhiki. Yani ujipata tu niko fiti. Impaka mambuyu wanatafit. Big up boy mistari. The drive ndio wanatutambua. Nisipomesho saja I won't be doing myself justice. Niko on point do the arithmetics. Sindo wale so fetish. Kitowe kushandaliwa. So lazima sit to dish.